yente yente. Wafulie na yao mabofu, penzi letu liko so true. Yeah, yeah, yeah. Tushagombana sana, tukapatana tena. Ni mambo ya ujana sasa tutachana tena. Tupange yetu line up siku hata mchana. Nikoroge, nikoroge, nikondana yango. Penzi ni bahari, kuna mawimbi makali. Na sisi wasafiri, usichoke hii safari. Tutafika mbali, utakosea sana ukinitosa.
You're so, so fine, I'm glad you're mine.
Kukupenda zada hivi misi dhani kani cry.
Kupatam, nipatam, bam, didi, didi, dam.
Wangunisha kukabidi, bado tuku mix it down.
You're so, so fine, I'm glad you're mine.
Kukupenda zada hivi misi dhani kani cry.
Kupatam, nipatam, bam, didi, didi, dam.
Wangunisha kukabidi, bado tuku mix it down. Mpaka wiki, na mini si washindi, alafu tunachiki. Mipango zidi tiki, ushindi wetu sisi. Domana sachi kukwambia. Mapenzi ni bahari, kuna mawimbi makali. Na sisi wasafiri, usichoke hii safari. Tutafika mbali, utakosea sana ukinitosa.
You're so, so fine, I'm glad you're mine.
Kukupenda zada hivi misi dhani kani cry.
Kupatam, nipatam, bam, didi, didi, dam.
Wangunisha kukabidi, bado tuku mix it down.
You're so, so fine, I'm glad you're mine.
Kukupenda zada hivi misi dhani kani cry.